Miwasigizi kama Vincent Kigosi, sijukutafuta kiki Vincent Sikosi. Mafanikio ni maisha jaka ni blessi fosi, nimeingia sitaji kutoka na bless kibosi. Mageto na overtake me cause, mazoezi kila siku natoa kwa chest me mosh. Naishikika chaki taila mija kwa bank me note, askalo miguwa natembea na bank so punch. Unaijifunza kupest ni copy, stana pambana vitani na jesh kikosi. Gero ambasada na banjara sitemi makosi, nasikia kafia ghetto demo useni machosi. Utaipenda useipenda inverse me toes, mana umchezo na ucheza na kubrace kijos. Mskuma somnya mwezi likuos, na bimo usi na chuma chidi bands big boss.
Wanasema toshe nyote litondoe mikosi, mbona tunachana sana ila tupati manoti. Kila mstari wangu soma bro, akili zinopsi, taku cost kama koyo kendekezo mitozi. Sinijaribu nilitimu hikozi homie, I'm too real, swezi ishi kwa njozi. Wema wangu ni akiba, najua akiba hayozi. Ateni zika kesho simjui, sweki mapozi. Dunia ya sasa so ya ngozi kwa ngozi, ukendekeza sana chini utaishi kwa dozi. Mifano mingi uhalisia uongopi, taka jinge na saba vime siba uogopi. Hapendwe mtu squeezy linapendwa pochi, mwenye mkono abirika kunyo chai bila skonzi. Mini mskuma sonya mwezi Rick Rose, team Kiba, team Diamond, karibuni ni wakochi.
Since I start fastly
Sika chai,
nafanya yangu tu.
I'm hip hop,
now you bada fika.
Nafanya yangu tu.
One
Tanipo classic.
Since I start
nafanya yangu tu.
Unaposema mini bora, unakamilisha usemi.
Yeah, nafanya yangu kivyangu sina kikosi. One man army, ntoke vipi bwana misosi. Kama rado tayari nisha jikoki, 18 zangu pinzani uwa hatoki.
Yeah, sniper ni kwa range mikosi, unaibisha weka target ni shot. Balozo ghetto so mwenye kiti kwenye kiti na keti kwa pose. Kama kiongozi na spiti siso make a report.
Bidha adimu sionekani kwa sport, na hata ukinimulika sionekani kwa torch.
Na wakilisha vema mtani si force, teacher wa rap wana nitafanani so ngopi. Kila picha nikiteki na post
Instagram ama Twitter, ebo ni check ni mepozi.
Mskuma somnya mwezi Rick Rose,
since the star Mansuli, get ambassador George.